gang, we get you back again. Aha, let go.
Acha waseme, baby. Suna jua walimwengu wabaya. Acha waseme, wachoke. My lover, mapenzi ya watu wawili, siyo watatu kirende, basi nipe mapenzi, baby, usije kuniacha, mana nisha kuzoea, wewe ni pacha wangu, oh, darling, usiwasikie wale, wanataka tuachane, ni umie na mawazo, kisha wakuchukue.
Siachani nawe, baby, nakupenda. Siachani nawe, baby, nakupenda. Siachani nawe, baby, nakupenda. Siachani nawe, baby, nakupenda.
Kimapenzi kwako mimi nishadata. I felt good kwanza vile likupata. Chunga my haters, baby, wanakufuata. Wakikuchocha stories za wake hashtag. Achana nao watazidi tukubonga. Mina we mbele, baby, tutasonga. Mapenzi kila siku tutabonda. Tunone wabaki wao wamekonda. I'm gonna love you, baby girl, till the end. Memtung kwako siwezi pretend. Na real love every day nita amen. Mina we baby girl paka end. Penzi letu nitazidi kulitunza. Kwa maradhi baby nitakukuza. Shaka toa wendo wangu yo malava. Gift poa nitakubea Range Rover.
Beautiful ladies, don't be like a boy. Stick now one chick, Joe.